Disitulikiti eruwero, erimu kato, olobuwa dobo prostate, omanyi dongo wa kato ngulu mubame, gabuwe yongira buliulucha, chokanga olio msao mkugu omuyeka, mkuja njabe nduwa deno, na msi Ruth Kasule, nga principal health educator, nga chiki lidotale vyobulamu, mwadisitulikiti eruwero, mumusomo kwa tekedwa ekitongole kya Kabaka Foundation, wakati mkwete kikiru lusisira vyobulamu, musaza Bulemezi, gabiri mnyane, gabiri mutano mwezi kuna, ono, alazobu ilalikirivu buno.
Tusa okwebaza kwaffe nga ab'ebyobulamu abaluwero eri Ssaabasajja Kabaka kubanga ku malwaliro gaffe gonna tukyaza abantu baki bangi abalwadde baba bangi n'abazo tulabako kanso w'abakyala tufubye gavumenti efubye kubanga tuyina n'eddagala erigema abaki abaana ab'emyaka ekkumi naye kati ey'abaami eno ekyali
Ekitongole kya Kabaka Foundation kikwataganye n'abasawo abakugu mu kulongoosa endwadde abeegattira mu kibiina kya Association of Surgeons of Uganda okulwanyisa ekirwadde kya prostate nga Dr. Setabi Michael agamba nti basazeewo okulongoosa abaami abanasangibwa ne prostate abaneetaba mu lusiisira luno.